obujuli zikati emyaka kumi Yesu yakoze ubulamu wange nali mwavu lucholo avako nevunge na kwenuma na mbona bona Yesu we yaja nachusa magenda gange mukifo chenfu asiza mafuta mukifo chedumu asimye chibira labayo emiga jikulukuta nyoneza erinya lye mutume limusanira kubaye byonna omuva byonna naye muzikirize kuluno lwonka muyite saba panzi akira abapanzi
Yeah.